home. Pinde ngicela ukubonga natsa shisa ngempela gaming sabecela ukotha. Bayamona ngoba sasiyathopa plaza siphatha amathekene njengesikole sa opera. Ukuba sikho ngabi rap effect ayikho, ukuba yikho rap effect mhlambe ngabe nathi asikho. Sathi sifisa ukuthi sigezelane noma ingekho insipho samaciko. Siyabonga ngokuthi nilikhuphula usiku, and baningi abakwazi ukudownload music wethu. Sasenziwa nama-profile ngaley'thombe zethu. Kuningi nje siyawonga wonke omuhle umsebenzi wenu, futhi naze ngasenzisa zonke lezi fiso zethu. Unyaka omusha siphusheke, umbhalo omusha uphumeke. Ophuthelwe last time manje angalingeka aphuthele. Makunamaphutha agwemeke, uNkulunkulu alikhusele. So hlele sikhona sihlehle so umdlalo omuhle uqhubeke. Sekulula kuhlangana u-one, no one kuphuma u-two. Bengahlangene but sekusele zimbalwa i-crew. Nasemakhaya ithemba liyavuka sekuphakama i-spoon. Sekulele kuthina kepha sofinyelela khona true. Ithombe zethu i-clean nama-profile ethu aqinile. Sekuvuleka nemnyange besitshela ukuthi ikhiyiwe. Abanye bebeqanda besaba ukuthi babithiwe. Kanti nami bengibuye ngivalele ngokuthi ngidisile. Vulela amathuba kuzivikela kwimvula. Sithola amasenti amancane sikwazi ukuklina amathuna. Shout out to Captain Boltin. Ungitholisa ipenalty brazo bese ngifile ngathi ngiseboxing. Inandi sehlangene siyabhaza ke sichajele. Uyabamba masiphakeme baqhama basiflathele. Mntanaye siphakeme abafana bahlasele. Awagcwala abaphakethe siyahamba ke sibangele.
I am on, I am on.